nyiniyo tagenda jifunamu mpeera yonna nga mutaabaa kwe kufuba okubeera ng'omulimu ogukola nga nnabbi bwe yagukola. Ekyo kigoba omuntu ku bid'a, kuzula mu ddiini w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, nekimwolekeza eri sunna okugoberera obuufu bwa nnabbi sallallahu alayhi wa sallam mu ibaada. Era ekyo kifulumyamu emirimu gya miteeka ebiri: omulimu ogutalina kikolo kyonna nga mawulidi, nga amadaga n'ohumbogo, ng'okuza Isra wal Miraj, ebyo tebirina kikolo. La yadullu alayhi hadith wala aya. Nolwekyo egyo emirimu jiburuda, jitahalili, jitalakaini, ezo ziri bida entongole ezetengeredde. Gundi yagira n'atakula omutwe naga tukoze tutya, n'ateekawo ekintu ne bagoberera. Kakati awo tebabulayo buntuntu bwe banoonyereza minal mutashabihati, ne babuleeguula busobole okukola ng'obujulizi ku kintu kye bamaze okubeera nga bafuna. Walfarq baina almuttabi'i lissunna wa almubtadi' alladhi yastadillu ala bid'atihi, enjawulo wakati w'oyo agoberera sunna n'obujulizi bwe mu kugoberera sunna n'oyo azudde ekintu mu ddiini, obujulizi bwe bufaanana butya? Enjawulo eri wakati w'obujulizi bw'ono n'obwoli nti obujulizi bw'ono agoberera nnabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bukulembera omulimu ne gulyoka gujja. Obujulizi bwe bukulembera omulimu ne gulyoka gujja. Naye ate obujulizi bwa bannabbida mulimu gwe gukulembera obujulizi ne bulyoka bunoonyezebwa. Kitegerekese bagunjawo ekintu nti aha, tulabye nga amadda ga n'ohumbogo galimu omugaso gye tuli nti kaaka tukoze tutya bannange bamaseeka mujje ne batuyita temwasoma musala amagezi mulabike ndi ekintu kye mukifunira obuki? Mukifunira obujulizi. Olinga agenda nga atandika okutunula okusiriikirira noono nga asirikira nga bajja. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, nti agambye ekyawo anti Allah atugamba nti obulungi bw'aba atuwadde tusanyuke. Kaakati okudda kwa Nuhu Mbogo gaali mawulire gasanyu nnyo gye tuli, kale tusanyuka n'okuza amadda ga Nuhu Mbogo. Olidde olungi efuuse eki? Efuuse daliiri ya bid'a eyo. Ogenda okunulira obujulizi bwa bannabbida bwonna bwonna bufaanana ng'omwana omutayambadde akasaati ngakomeeno kukundi, ngakomeeno kuki? Kukundi. Eno wase wasinga obukulu yonna ngali bwereere naye ng'atambula mu lugudu yiyagalalaga nti ayina akoze ki? Ayambadde. Olidde bulungi bwomugaato yamba ddala bwoli muli azaamaanyi bwobujulizi bwa nabida. Olidde tosobola kwambaza bida n'ogibikka, tosobola n'akamu n'akeddagala. Obujulizi bwabwe ku mawuledi, obujulizi bwabwe ku tahalili, ku talakaini, ku maddaha ga Nuhumbogo, ku buruda, ku Isra wal Miraj, ku buli kyonna kibagunja mu ddiini bufaananira ddala ng'akakasaati k'omwana akatabise
cha wansi
wansi
ye nari wiriri
abika chikuba chuka
wali gami nti aloza nedda duga amanti aloza na obe nyini nyini badda monso nda munenga abusoma na kuata kumwa wati na gati mbutufu tulie pilao wafena yenge chintichiri kosh tulie pilao wafena yenge chintichiri kogundi labbana alisasi yone yenge chintichiri kogundi chintichiri kogundi billa oyimirizeo kuda kwa nuhu mbogo na dalile gati kul bifadlillahi wabirahmatihi fabithalika faliyafurahu ngobujulizi ndi Allah tugamba tusanyoke nga inobu ruji watu wade yaani abatari abatakuza ya gamba mwakatandi kaburi jote musanyuka anga kubu changa nuhu mboga hako mao imia kajo nuhu mbogo jama zinga hako miyeo kubaga nuhu mbogo okuza amadaga nuhu mbogo kulimu miaka kumi bilkathiri chinele nyo tugambe kulimu miaka kumi na etano baku tandi sojono mkumi bili mwe tano kumi bili mwe tano kumi bili musanwa baku tandi kide madaga nuhu mbogo mitulie jindu tuchesi wale ntani mamaseka matandi koko kogera yaani miaka ejisuka mchikumi buchanga nuhu mbogo ako mau bulijo temusanyuka angira temusanyuki langa kudakwe mwaka tandi koko sanyuka buchive ilanti ino yidaliri ya mwe okusanyuka mukubimirizawo nakola mukorogo fenno twali basanyufu nokudda kwa nuhu mbogo ngatanakola ki ngatemunatandika ero sanyu ya ferichi agendera nokutuusa olwalero ne sanyu ya ferichi agendera nokutuusa ddi olwalero obwe bujulizi bwenyini babuleta ku mauledi
bwenyini we muwati
qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabithalika faliyafurahu kalo oyizo kyo kuuli lobubi nga abantu bakunganya okusanyuka olwokujja kwa nabi sallallahu alaihi wasallam ati ekitegeeza mmwe abasuufi bulijjo temwasanyukirako okutunga kwa nabi kuzaalibwa kwa nabi sallallahu alaihi wasallam okujjako oluvannyuma lw'emyaka bina bafatimiyini ba ubeidiyina webagunjawo abashia webagunjawo mauledi emisiri lwemwatandika okusanyuka tolibantu kibakyewuunyisa abakkiriza baali basanyufu emyaka gyonna era essanyu lyabwe ligenderera n'okutuusa olwaleero lyakugenderera mpaka kiyami saa olw'okuzaalibwa kw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam tebalinda kuza mauledi kaakati bo balinda rabiul awal balyoke basanyuke gwe tulimu kati Rabiul Awwal we balida bali kuba kwatia bali kuba sanyuke fenedda tuli basanyu fu Rabiul Awwal Rabiul Thani Jumada al-Awwal Jumada al-Thani Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Dhulqa'da Dhulhijja Muharram Safar tuli bachi tuli basanyu fu tuli ida lunakoro tukwe ku ngoma utanda je tumutendeleze tukule tuti fabikasira mpulia tugamba tutya sallallahu alayhi wa sallam bi abi huwa wa ummi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam umbaka waffe wechiti wa muhammadi yaani bulikasira bulikachi bulikasira kale enja uliri wakati wobujulizi bw'omuntu agoberera sunna n'obujulizi bw'oyo azuula mu ddiini nti agoberera sunna asooka kukuba liiso ku bujulizi bwabulaba nga bumulagira okukola omulimu n'alyoka agukola nga tannabulaba ebeera bid'a bal ebeera bid'a ne bw'ebeera ng'erina obujulizi nga tannabumanya teeka ebirowoozo ku nsonga eno ebeera bid'a ne bw'ebeera ng'erina obujulizi nga tannabumanya nga tanna bumanya gwera bid nabi sasa byagamba hadithi ya Thauban yagamba al-qudhatu thalatha baqudhatu bali bameka abalamuzi abalamula musonga zidi bali bameka bali basatu omukubo rajulun ye musajja jahila alhaq faqadha bihi faqadha bihi amazima yitagamanyi nina afurumya fatwa neteebe ekituufu alimbabi nabi yagamba nti kadhiyani finnar tamanyi mazima niyagalamula n'agateeba niyagaogeza ku jahali si mujitahidu siki esuulawawo ekigamba amubuuza talina eri mutamanyi tetugamba nti simanyi n'asuulawo fatwawo yali esobola okuteeba dalal yali esobola okuteeba huda ne allah walakin allah sallam ne allah taasa neteeba huda oyo nabbi yagamba nti finnar wamuki wamuliro so nga ateebye kati gwe singa ogunjawo ibada ng'ogijja muto togirinaako obujulizi ebbanga lyomala ng'ogiriko igwe ku gwe oba oli mukola bidaa kubanga oli mukola ekintu kitaliiko buki bujulizi efuuka ddi sunna ng'obujulizi bwayo bukoze eki bukoze eki nga bufunise tugamba kali akaseera akasooka astagfirullah weenenyeza allah wali oli mukugunja mu ddiini ekintu kyotalinaako ilmu si enkola entuufu enkola y'omuntu agoberera asooka kulaba bujulizi n'alyoka agoberera n'alyoka agoberera yo yali ku sunna naye bo bannabbidaa basooka kugwa ku mulimu abantu bakuba enduulu nga bakuŋŋanya bamasiki tukoze tutya buli omwagenda anoonyerezi temwasoma usul fiqihi temwagira buli omwagire ng'agenda olu ng'aleeta akabweka akunadde ng'akambaza omulimu gakomeno waggulu w'ekkuuni ti ate akokakunukkidde ennyo mungire munyiikire mugire ng'aleeta akalala ng'agira mpaka lwa baawo aleeta n'atuusa wano mu kiwato n'atuusa wano muki mu kiwato naye era ng'obwere bonna busigadde ku ki kungulu eriyo bidaa gy'okubako liiso nga mbikke lisigali iri bukunya mauledi kuddakwa nohu mbogo buruda ezo byonna ebyo bidaati zaabwe ziri bukunya saba allah atutaase.